DTX and all.
Texas is love.
Painting na madigadiga. City unataka gani? Shisha mama shashamani. Leo atolale nyumbani. Beba wawili wawili. Beba wawili wawili. Beba wawili wawili. Hapa kuna ma
sweetie sweetie,
notorious kama
biggie biggie,
ma girl dem kama
hisi hisi,
na kuchekuka na
biggie.
Usposhika phone
nitakublock,
ukitaka sana
nitakublock,
pia unaweza unlock.
Cheza chini, cheza chini kama shada kwa socks,
yeah. Painting na madiga diga, sweetie unataka gani? Shisha ama shashamani? Leo atolale nyumbani. Beba wawili wawili. Beba wawili wawili. Beba wawili wawili.
Flip, flop, drip, drop, tick, tock, real talk. Leo na lala kumtaro kwa corridor. Nisha gonga kikuro bila candy cross. Kembe tia, kembe teng, tembe tinga shani, kembe tia. Kimbo tutu, kutumbo toa, kumbo tutu. Niko fresh burrito, what's the weirdo? Vanish a window.
Painting na madiga diga. Sweetie, unataka gani? Shisha ama shashamani? Leo, atolale nyumbani. Beba wawili wawili. Beba wawili wawili. Beba wawili wawili.
Lerada ni jambo, sikai kama raia. Nakula avocado, teremsha na furaia. Mtoto wa pasta, baleo na kabraia. Ndoma na mali yako ikinyone na furaia. Wacha, nikimupalilia. Rasta, naitwa kivyo na mama haria. Alsas, itakushika ukiniangalia. Andas, imeshika shinda ya waria.
Painting na madiga diga. Sweetie, unataka gani? Shisha ama shashamani? Leo, atolale nyumbani. Beba wawili wawili. 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 Beba wawili wawili.